Amahubo 1 verse 1. Ubusiso umuntu ongahambi ngeluleko zababi, ongeme endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaqolodayo. Verse 2. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Verse 3. Unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Verse 4. Ababi abanjalo kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya. Verse 5. Ngalokho ababa bayokuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo. Verse 6. Ngoba uJehova uyazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobhubha.